I'm going in, baby, I.
It's
Ratchet
on the beat.
I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Kinacho niumiza miro nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is so painful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on depend me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. We used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Bara ya muda ukabadilika nikawa siku elewi. Uwezi piga, uwezi texti. Labda utume please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli, akufukuzae hakuambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Love is so painful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on depend me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Kuumiza moyo wangu.